Ngikubonga kubusa semfuthu ngiyabonga kakhulu. Sanibona nonke kuseni, kuyintanta ngempela ukuba lapha kulokhu kuza. Leli sonto elihle elincane enkonzweni yokuphinda ukunikela.
As I was just talking to Sister Hoover in the back.
Njengoba nje bengikhuluma nodadewethu Hoover ekamele elingemuva, uthe lake laba ngikholwa ukuthi iPilgrim Holiness noma ibandla iUnited Brethren. iPilgrim Holiness ngiyakholwa. Yebo, futhi manje liphinde linikelwe ivangeli eligcwele. Nalena inkonzo yokuphinda ukunikelwa. Nomelusi walo onomoya omuhle njengoba sonke sazi umfowethu Hoover ungumfana oqotho ngempela ozahlukanisele. Umama wakhe ngangimazi eminyakeni eyadlula, yena nomndeni wami babefana nje na abantwana baze bambize ngokuthi Mami Hoover, ngoba nje waye uhlobo lwe wahlala nathi isikhathi eside ngenkathi yabantwana besebancane, futhi nje bamazi ngaleyo ndlela omesaba uNkulunkulu, umama omdala onobundwele. Nomfana wakhe ongumshumayeli okahle amkhulekela kakhulu, unikele impilo yakhe kuKristu, futhi impilo yakhe wayehlukanisela izinkonzo zikaNkulunkulu Somandla.
And now today stands and picking up the
futhi manje namhlanje umi futhi efukula isonto noma indlu lapho ebibekwe ilele isikhathi eside kakhulu ukuqhuba ivangeli ngendlela yevangeli eligcwele isilinganiso. Unkosikazi Hoover ubesanda kumtshela nje, unkosikazi L.G. Hoover ubesanda kumtshela nje ukuthi leyo bekuyintombazane yakhe encane idlala iculo emizuzwini embalwa edlule iculo elizayo likakholwa kuphela ukuthi ingumshayi wopiyano lapha opiyaneni. Ezinyangeni ezintathu ezedlule ngenkathi bengena yayingakwazi nokushaya ishumi, kodwa manje isiyakwazi ukudlala. Lokho kuhle kakhulu. Nginentombazane ehlezi emuva lapha ebithatha izifundo zomnyozini cishe iminyaka emihlanu noma ngaphezulu, futhi angazi ukuthi kungibize malini nopiyano olusha. Ngibingakwazi nakudlala ihubo kahle kangako njengoba lowo mntwana omncane ubenza. Ngakho ukhombisa ukuthi amathalente anikezwa nguNkulunkulu anjani, bese-ke kuba yinto ozama ukuyikhiqiza. Niyabo, manje siyabonga ukuthi uNkulunkulu unikeze le ndawo kulaba bantu, futhi ngethemba ukuthi izoba yindlu enkulu ephethe ilambu lokukhanyisela kule ngxenye yezwe. Manje zikhathi eziningi abantu bacabanga ukuthi uma bebona ibandla futhi bayacabanga, awu, leli sonto elincane ngeke limumathe abantu abaningi kakhulu. Futhi ngikholwa ukuthi umfowethu L.G. wangitshela noma ngenye indlela ukuthi ibandla lakhe lalithi alibe abantu abangamashumi ayisishiyagalombili noma amashumi ayisishiyagalombili nento ethi ayibe njalo. Ngingahle ngithi ukuba ngaphansana noma ukuba ngaphezudlwana, kodwa kukulezo ndawo lapho nje ukuqala nje. Bayocabanga bathi, awu, kukani amabandla ezweni jikelele namhlanje ukuthi izikhundla zamabandla abo zingezinkulungwane, futhi mhlampe abanye ukuthi usuku ngalunye lwenkonzo banezinkulungwane.
But to encourage this little group, that isn't exactly what God looks like.
Kodwa ukukhuthaza leli qembu elincane akusikho lokho ngempela uNkulunkulu akubukayo isibalo. Ubuka akazibeki yena njalo ezisekelweni zobunani, kodwa esimweni sokuqina. Niyabo, siyabona eBhayibhelini esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye sezenzo, lapho uPawulu edabula ezweni elingasenta wafika e-Efesu, futhi lapho wafumana ibandla. Lelo kwakuyibandla lase-Efesu elalingelokuqala onyakeni webandla elinakwayo esambulweni sikaKristu. Futhi kuleli bandla lapha kwakukhona abantu abayishumi nambili njengoba kuqoshiwe. Abantu abayishumi nambili kwakuyisibalo. Kodwa uma leli bandla belinabayishumi nambili kuphela, noma njengoba kwenza lelo bandla, futhi ngokugcwele bazinikela kuNkulunkulu, angenza okuningi ngalelo shumi nambili kunoma bengenza ngalo lonke izwe kungokuzinikela esinako. Lapho iqiniso levangeli akusikho kuphela ukuhamba lisuka emsamo, kodwa lithole umbhede walo ezinhliziyweni zabantu, futhi libuye Ngakho lokhu ngikuthatha njengentokozo kulokhu kuhle.
As I come in the door, I heard Brother Beeler.
Lapho ngingena emnyango ngizwe umfowethu Bila ekhuleka futhi bengicabanga ngaye eyiqhawe elidala nalolu kuwusuku lokuthelelana amanzi futhi kusobala sonke siyajabula ukuthi kwaba khona usuku lokuthelelana amanzi futhi lungaba khona futhi usuku lokuthelelana amanzi lapha ebandleni ukuthi uma abantu akade besempini nabo uqobo bemelene noNkulunkulu bangasayina usuku lokuthelelana amanzi namhlanje babe nokuthula noNkulunkulu ngoJesu Kristu. Ngikholwa ukuthi kwabaseRoma besihlanu elokuqala kwathi ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu. Uthi manje ngiqaphele abanye abantu behlezi lapha umfowethu nodadewethu Grant nabanye abangane lapha abavela eTabernacle. Manje kulokhu kusa bengizokhuluma ngendaba yesifundo sesikole sangesonto kulokhu kusa eTabernacle, kodwa ngiluhlehlisile kuze kube kulobu busuku ngenxa yokuza lapha ngalokhu ukunikelwa. Izinkonzo zizoqala ngaphambi kwesikhathi kulo busuku nabo eTabernacle. Ngihlose ukuba semsamo sengilungele ukukhuluma ngelesikhombisa nqo ukuze singalibali.
I have a long message. The subject is why I
futhi ngino nomlayezo omude indaba ithi kungani bengiphikisana nenkolo ehleliwe futhi kufundiswa embhalweni. Ngakho nina bafo eTabernacle olapho awu nifike phambi kwesikhathi.
Now, Brother Hoover,
manje mfowethu Hoover, angazi ukuthi ngingayibonga kanjani inkosi kulokhu kusa ngensizwa encane ezinikele kuKristu naphakathi kwabantu bakubo lapha ukuletha lo mlayezo okhazimulayo kaKristu kulaba bantu. Mina uqobo ngingowaseKentucky, ngivela nje ezansi nomgwaqo lapha izindlela ezincane edolobheni elincane elibizwa ngeBexville.
Asked you people around here as
uthi ngicelani nabantu bakhona lapha njengoyedwa waseKentucky kumunye size ukuzozo lomfana ephumela phakathi kwabantu lapha bese esakaza izindaba ndawo zonke bese bengena abangenisi. Uma kudingekile iBhayibheli lahle ubayale ubaphoxe ukuba bangene, hamba uye ezindleleni eziphakeme nasezintangweni futhi bacindezele, lokho kungukuphoxa bangene. Nomfowethu Hoover, sekuyiminyaka embalwa ngimazi manje futhi ngimazi engomesabayo uNkulunkulu, umfana ozahlukaniselwe kwangathi inkosi ingayibusisa njalo imizamo yakhe.
I heard your little choir.
Ngizwile ikhwaya yakho encane ngizame ukubuka ngasemnyango futhi ngayizwa ikhwaya encane icula. Qiniseka ngempela kunjalo. Ungahlofuhlofuza nganoma yini enye, kodwa uma sekuza esiphethweni sakho sambakade kufanele uqiniseke ngempela nabo. Kugcineni engqondweni nje lokho, qiniseka ngempela ngempela. Ungathathi ishansi ngakho. Uma ubuye esitolo okudlelwa kuso wa-oda isitsha sesobho futhi kulelo sobho bekukhona ulwimbu olukhulu ngempela ubungalifuqela emuva, ungeke enhlobo ulithinte khabo mnumzane, ngoba mhlampe belizokubulala. Uphoyizeni walolu lwimbu ophekwe kuleli sobho ubungahle ubangele ukufa kwakho. Ngakho uma unakekela ngempela ngalo mzimba ozofa, niyabo uthini ngalo mphefumulo ongeze kudingeka ukuthi ufe na? Ngakho ngithanda lonke izwi likaNkulunkulu esimeni sevangeli eligcwele, futhi ngakho ngiyazi futhi ngiyakholwa futhi nginokwethemba ukuthi mfowethu Hoover uzosigcina isithembiso sakhe kuNkulunkulu ukuba alishumayele ngolwazi lwakhe lonke ivangeli eligcwele. Ngihlezi lapho ngizomshaya upiyano omncane eshayale ushuni kholwa kuphela. Ndodana yami uBilly Paul angicabangi ukuthi ukhona khona lapha ngesikhathi, kodwa ngithe Bili uyayizwa ishuni yalolu piyano oluncane lushaya ukholwa kuphela. Ngilizwile lelo culo elincane cishe ngezilimi zonke phansi kwezulu lingibizela emsamo kusukela ezifundeni ezibanda okweqhwa ze-Arctic kuze kuyoba yimeno eshisa kakhulu yaseningizimu ngaphansi komhlaba jikelele. Kholwa kuphela ngazo zonke izinhlobo zamaphimbo lingibizela emsamo. Ngolunye usuku uma impilo yami siphelile emhlabeni, ngiyethemba bacula lelo uma ngingaphili ukuba ngibone ukufika kwakhe. Uma sebengibeka bengimukisa, ngiyamkholwa uJesu Kristu.
Now, I have some scriptures here that I would like to refer to.
Manje nginemibhalo ethize lapha engingathanda ukuthathisela kuyo kulokho ukuphinda ukunikelwa kwesakhiwo uvela eBhayibhelini. Futhi ngicabanga ukuthi manje ukuthi leli sonto alinikelelwa enhlanganweni, linikelelwa enkonzweni kaNkulunkulu. Ngikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje manje sisakhulela. Babongcwele nonomusa, njengoba size ebukhoneni bakho sisuka kulendlu ngokukholwa siza esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, lapho khona elu altare legolide lindaleke kusuka esibhakabhakeni kuya esibhakabhakeni, lapho khona wonke osazokuzwa inkolo isizwe noma umbala enelungelo lokuza. Zonke izidalwa uKristu azivelayo wazibeka yena uqobo phezu kwalo altare njengomnikelo wethu wesono, sinelungelo lokuza ngesibindi esihlalweni sobukhosi somuntu.
We thank thee for this great privilege that we can have today and have God.
Siyakubonga ngalenhlanhla enkulu esingaba nayo namhlanje futhi esinayo. Siyakubonga ngawo onke amalunga omzimba wakho emhlabeni namhlanje aze kulesi sihlalo sobukhosi esikhulu, futhi emukela umnikelo wokuthula nokuthula okudlula ukuqonda kwevangeli.
Now we pray God for this church, this group of people.
Manje sikhulekela uNkulunkulu lelibandla leliqembu labantu eliza kulesi sakhiwo esincane kulokhu kusa ukuzinikela kothando nezimpawu zezandla zabo nenhliziyo ukulungisa indawo lapho khona abantu bengeza khona bakhona.
And we pray God that you'll bless her.
Sikhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobusisa imizamo yabo, futhi sikhulekela ukuthi uzobusisa umelusi umfowethu nomusa nomkakhe mndeni wakhe abajikoni abaphatheli ibhodi amalunga nabo bonke ndawonye. Kuthi manje njengoba sivula izwi lakho namhlanje ngokwenduduzo ukwazi uma lezi zinto ezenzayo zingokohlelo nombhalo ngokuba isikhathi sesedlule kunoma sicabanga.
We feel today that there's
yes, not much time left. Asisekho isikhathi esiningi kakhulu esisasele. Kodwa sifanele sisukume sisebenze. Sifanele sincenge futhi sicindezela ukuthi lonke ilunga elidotshwe kuqala emzimbeni kaKristu ukuthi sisabalalise lomlayezo uze uziwe ngumuntu wonke. Besiqiniseke ukuthi wonke umzamo ebesingawuveza wenziwe.
Father, bless thy word.
Baba, busisa izwi lakho futhi ukhulume nathi manje ngezwi lakho. Sisalalele ngezinhliziyo eziqaphele nezindlebe ezivulekile ngokujabula ukwemukela lokho othanda ukuba sikwazi. Sikucela egameni likaJesu. Amen.
Now,
manje kungahle kube khona abaningi benu okungokuvamile ukuthi abantu ngezinye izikhathi bamaka phansi imibhalo noma bayibhale noma bathathe amanothi, nami ngenza leyo nto efanayo. Kuthi uma nithanda ukuphenya kanye nami manje ekufundweni kombhalo kokuqala, nginezindawo ezintathu engingathanda ukufunda kuzo kulokhu kusa. Naleyo yizikronike zokuqala zeshumi nesikhombisa elokuqala kuya kwelesibili, nezenzo zesikhombisa elamashumi amane nane kuya kwelamashumi amane nesishiyagalolunye, namaHebheru eshumi elokuqala kuya kwelesihlanu. Manje kuqala sizofunda kwizikronike, izikronike zokuqala zeshumi nesikhombisa, siqale evesini lokuqala. Bese kuthi-ke okwesibili sizofunda encwadi yini yezenzo zabapostoli esahlukweni sesikhombisa. Sizothanda ukuqala ukufunda evesini lamashumi amane nane lesahluko sesikhombisa sezenzo, konke kuhambisana nokunikelwa kwethempeli. Bese kuba-ke amaHebheru eshumi
Night came to pass as David sat in his house. That David
Manje
kwathi lapho uDavid
esehlezi endlini yakhe uDavid wathi kuNathani umprofethi
Beka
mina ngihlala endlini yomsedari ngepha umphongolo wesivumelwano senkosi uphansi kwezilenge
Then said Nathan unto David, Do all that is in thy heart, for God is with
thee.
And it came to pass the same night that the word of God came to David and said,
O tell David my servant,
thus saith the Lord,
I shall not build him a house dwelling, Awuyikungakhela indlu ukuba ngihlale kuyo ngokuba angihlala ngandlu kusukela osukwini engakuphula ngalo uIsrayeli kuze kube namuhla kepha ngangisemathendeni nasemathabernakele ngamathabernakele manje encwadini yezenzo zabapostoli ngiqale ngesekombisa nevesi lamashumi amane nane
Our fathers had the tabernacle of witness
in the wilderness.
As he had appointed speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen. Which also our fathers that came after brought in
Joshua,
into the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers, unto the days of David, who found favor before God, and was desirous to find the tabernacle
Waba nokufisa ukufunela uNkulunkulu kaJakobe idokozo.
Kepha
nguSolomoni owamakhela indlu. Kodwa ophezu konke akahlali emathempelini enziwe ngezandla, njengokusho komprofethi ukuthi izulu liyisihlalo sami sobukhosi nomhlaba uyisenabelo sezinyawo zami. Yenjani indlu engiyakungakhela yona, isho iNkosi, noma yiphi indawo yami yokuphumula na? Izandla sami asikwenzanga konke lokhu na?
Nasencwadini
yamaHebheru, Isahluko seshumi nevesi lesihlanu.
Wherefore, when he cometh into the world, he said, Sacrifice and offerings thou wouldest not, but a body have thou prepared. We are very familiar with the reading of these set scriptures
that
we want to speak on for a few moments. Now, David, under
Manje uDavide phansi kwesifiso nesambulo wacabanga enhliziyweni yakhe into yobuqhawe impela ngenkathi uDavide engumuntu onobuqotho ethandwa kahle ngabantu noNkulunkulu wayembusisile ngezindlela eziningi kakhulu. Wayesethi manje kulungile yini ukuba ngihlale lapha ekhaya elihle inkosi engiphe lona nomphongolo wezivumelwano sikaNkulunkulu wami phandle lapho phansi kwezilenge na?
Leyo
nto kwakuyinto yobuqhawe ngempela kwakuyisambulo ukuba uDavide akwazi lokhu ngoba kwakungalungile nje kuye ukuba abe nendawo enhle kangaka phansi kwendlu eyenziwe ngumsedari owakuyindawo edula kakhulu. Wayesethi-ke umphongolo wesivumelwano kaNkulunkulu wami owanginika zonke lezi zinto uselokhu uphandle lapho phansi kwethende.
And Nathan, the prophet, knowing that God
no,
was with David, he said, David, you are
David,
that's in your heart.
Yenza konke okusenhliziyweni yakho ngokuba uNkulunkulu unawe. Ngamanye amazwi, uma uNkulunkulu ekunika isambulo, senze. Kodwa konke lokho kwakusebenza.
And that night the Lord came to this seer, And the prophet Nathan answered,
"Go tell my servant David." I like that. Hamba, oh, prophet Unathani, yaisithi, "Hamba utshele inceku yami David,
niyabo,
ngiyakuthanda lokho. Oh, ngamanye amazwi, ngiyasihlonipha isibindi sakhe nemicabango yakhe ngami ukuba angakhele indawo." Kodwa yathi, "Angikaze ngihlale endlini. Angikaze ngibe nayo indawo yokuhlala." uma ngehlela emhlabeni ukuba ngibuke abantu bami ngibengami. Angaze ngibe nendawo yokuhlala, ngisho selokhu ngakhuphula u-Israyeli.
I haven't commanded and the judges to build me a house of cedar, but
ngigaze ngiyale noma yibaphi abahlulile ukuba bangakhele indlu yomsedari. Kodwa ngihambe amathende ngamathende. Leso akusiso nje cishe isimo sakho namhlanje. Ngihambe amathende ngamathende nasezindaweni ngezindawo ukuba ngihlangane nabantu bami. Yathi hamba utshele uDavide njengoba umbhalo uqhubeka ufundeka. Ngakuthatha kulelo dlelo phandle lapho walusa lezo zimvu zikayise, futhi ngakwenzela igama elikhulu njengamadoda adumile esemhlabeni. Ngingume izitha zakho kusukela kwesokudla kuya kwesokunxele. Ngiyakuthanda Davide, futhi ngiyazi ukuthi izifiso zakho silungile. Ngiyazi ukuthi izimpokophelo zakho yethembekile, futhi ngiyazi ukuthi uyangithanda. Ngingawabona amahubo ukuthi uDavide njalo njalo ucabanga kanjani ngoNkulunkulu. Abaningi kakhulu bethu namhlanje sicabanga ngezimpumelelo okungezethu, into esingayenza ukuba sizithuthukise thina. Kodwa uDavide njalo njalo wayecabanga ngokuthi yini ayengayenzela uNkulunkulu. Ngiyazazi izifiso zakho Davide, futhi ngifuna wazi ukuthi yini engikwenzele yona. Wawusengumfanyana nje ungaziwa muntu, neyakho ngisho noyihlo ukunika izimvu ezimbalwa phandle lapho ukuba uziqaphe. Kodwa nganginawe, futhi ngingqume izitha zakho kusukela esandleni sakho sokudla kuya esandleni sakho sokunxele. Kodwa izifiso zakho zilungile. Kodwa Davide, wena uyindoda yimpi, uyindoda echithe igazi, ngeke ngakuvumela wenze lokhu.
But I will promise you that through the fruit of your lawns,
kodwa ngizokwethembisa ukuthi ngezithelo zokhalo lwakho ngiyovusa indodana yakho futhi iyokwakha ithempeli.
Now we all know that the earthly,
manje siyazi sonke ukuthi okumhlaba kufanekisa kuphela okwasezulwini. Okwemvelo kufanekisa kuphela okomoya. Ngempela lo ayekhuluma ngaye kwakunguKristu ngethempeli.
But he was Solomon, David's son in natural flesh.
Kodwa wayenguSolomoni indodana kaDavide enyameni yemvelo. Kamuva siyafunda emakhosini okuqala. Uma ningathanda ukufunda ukuthi wakha itabernakele uDavide ayezolakha ngoba uSolomoni wayeyindoda yokuthula yokuhlakanipha. Akazange aye empini njengoDavide, futhi wayenenqwaba yegazi alithithayo, nje wayeyindoda yokuthula. NoNkulunkulu wamupha ukuhlakanipha ngenkathi ebuzwa ukuthi yini ayengaba nayo phambi kaNkulunkulu. Watela kuphela kuhlakanipha ukwazi ukuthi abahole kanjani abantu bakhe, futhi akazange athathe izinto ezinkulu okwakungenziwa. Kodwa watela nje ukuhlakanipha ukwazi ukuthi angabahola kanjani abantu bakaNkulunkulu baye kokungcono kunakho konke. Futhi ngicabanga ukuthi thina ekukhulekeni thina uqobo, uma nje besingatshela lokho ukuqonda nje into ebesizoba ngcono ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngeqiniso ngicabanga ukuthi lo umbono walumelusi wokungenisa leli sonto lapha, niyabo ethatha leli sonto lidala futhi ephinde linikela namhlanje. Uzama ukuthola indawo emvuleni neqhwa kanjalo njalo enzela abantu bakaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uzokuhlonipha kulomfana ngokufanayo nje njengoba enza kuDavide. Manje siyathola ukuthi nakho kulele ukuqondana okukhulu kokomoya lapha engizothanda kakhulu ukuthathisela kukho. Manje uma nifunda amakhosi okuqala nizokuthola lokho kulokhu. USolomoni uyaqala njengensizwa ukwakha leli thempeli uyise ayelethenjisiwe nguNkulunkulu ukuthi wayezolakha. Niyabo uhlala esemphini nomphalo nezithembiso. Manje yilokho esifanele sikwenze njalo ukuze siphumelele ngokuhlala sisemphini nezithembiso zikaNkulunkulu. Kungenandaba ukuthi kubukeka kukuhle ukwedlula konke kangakanani ukuhamba ngalendlela noma leyandlela. Hlala usemphini nomphalo.
NoSolomoni
wazi ukuthi uNkulunkulu wayethembise uyise uDavide ukuthi wayeze kwakha ithempeli.
If you notice, the material wasn't found only in Palestine.
That this manje uma niqaphela impahla ayitholakalanga kuphela ePalestine. Ukuthi leli tempeli ngoba nje yayingekho lapho. Wayefanele aye ezweni lonke izwe elaziwayo ukubathole lezi zingxenye ezazizoya kuleli tempeli.
What a beautiful application that is.
Amen.
That God don't just cut his material out of Jews only.
Ukuthi uNkulunkulu asiki nje izimpahla zakhe kumaJuda kuphela, komhlophe kuphela, noma konsundu, noma obomvu, noma omnyama, kumbe noma yimiphi imibala abangahle babe yiyo, kumbe noma yini eziphuma e-United States nje kuphela, noma nje eziphuma e-Canada kuphela, kodwa usika izimpahla zakhe ezivela kulo lonke izwe.
If while they were cutting the stone of a certain kind that was such a part of the
country, and they were cutting a stone over in another nation,
this stone that was cut in the other.
Manje kungathe ukuba kwabonakala kuqalile kubantu abedlulayo ababe wabonile lamatshe abukeka eyinqaba esikwa. Kodwa uNkulunkulu ngendlela okungeyakhe uqobo wayenza okuthize. Ngicabanga ukuthi wenza into efanayo namhlanje ukukwenza kube yikho ngempela okufanekisiweyo lokho umfanekiso owawuyikho uzisika ngendlela afisa ngayo. Manje siyathola ukuthi izimpahla ezisikwa ezweni lazo uqobo lendabuko kwakuyinqaba empahleni esikwe kwelinye izwe lendabuko. Kuli sithola ukuthi zonke zathwalwa nge-transport ezisuka ngenqola yezinkabi kanjalo njalo, nezinye zazo zifika ngolwandle, nezinye zifika ngenqola yezinkabi, nezinye zantanta zehlela eJopa ngesihlenga samapulangwe. Kanjalo njalo bese zidontwa zingeniswa.
All together they were coming to one place. For one purpose.
Zonke ndawonye zaziza endaweni eyodwa ngenhloso eyodwa. Nalokho kwakungukugcwalisa umyalo kaNkulunkulu. Nemisedari wawuhlahlwa e-Lebanon. Nemisedari yase-Lebanon kwakuyimisedari edume kakhulu kunalo lonke izwe. Njenganamhlanje, linye indawo lapho okutholakala khona ukhuni olubomvu, leyo yi-California. Futhi kukhona indawo eyodwa abayibiza e-Afrika, e-Mossel Bend, kukhona ukhuni oludumile lapho olubizwa nge-Stingawoti. Alutholakali nhlobo kwenye indawo kodwa lapho. Futhi kukhona eminye imithi yamapulangwe ehlukene otholakala ezingxenyeni ezehlukene zezwe. Nemisedari waqala e-Lebanon ophakeme kakhulu omude umsedari olukhulu ngoba kwakuyizwe elifudumele.
Warmer the country, harder the timber becomes.
Ngokufudumala kwezwe umuthi wamapulangwe ubalukhuni kakhulu. Futhi ngokubandwa kwezwe uthamba kakhulu. Lokho kunokuqondana nokokomoya futhi. Ukubanda nokunganaki okuthambile nokuntantayo. Kodwa uma kufudumele kugcwaliswe ngomoya kuyasingathana bese kuba nomsebenzi esandleni somnikazi. Manje sithola ukuthi emisedari emikhulu yayigawulwa ngabagawuli futhi babe namaplani ento ezokwakhiwa futhi bazihlanganisa zivela ezingcinyeni ezehlukene zezwe.
Now, if you notice, Solomon never varied one.
Manje uma niqaphela, uSolomon akazange ehluke nakanye ephethenini uMose ayibonayo entabeni yaseSinayi ezulwini. Mose lapho esebuya embonweni wakhe wagxumeka ithende futhi walenza ngokufanayo njengoba abona ezulwini.
And when Solomon built the temple,
futhi lapho uSolomoni akha itempeli, walenza ngokufanayo ngendlela ayebone ngayo iphethini umfanekiso.
Moses pitched the tent for a
Mose wagcomeka itende umfanekiso ongapheliyo ngoba wawusuka endaweni uye endaweni. Kodwa uSolomoni wenza itabernakele ngaso nje isimo uMose ayesibonile ezulwini. Konke kwahlanganiswa ndawonye kwabekwa ngokohlelo ngakho nje nse.
What a spiritual application we get out here.
That we are never to leave the scripture. Ukuthi asifanele neze ukuba sishiye umbhalo. Hlalani nalo nse iphethini. Ngaleso sizathu ngikholwa ukuthi ileyo ndlela ibandla lokuqala elalenziwe iphethini ngayo. Ileyo ndlela elandelayo elifanele lenziwe iphethini ngayo. Ileyo ndlela onke afanele enziwe iphethini ngayo. Ngayo nje indlela okwakungayo ekuqaleni. Futhi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu unalo ngaleyo ndlela. Ngiyakholwa ibandla langempela. Lungile. Izimpahla ziphetshulwa ezweni lazo lendabuko zangeniswa endaweni eyodwa. Kodwa lapho sezihlanganiswa ngifunda manje esahlukweni seshumi nesithupha noma ngicaphuna kuso.
When they were brought together, they were so
manje lapho sezihlanganiswa zelela ngokuphelele phaqa ukuthi esikhathini seminyaka engamashumi amane esasithathiwe ukukhukhula isakhiwo kwakungekho nelilodwa lodwa itshe elalizophinde lisahwe. Kwakungekho ukunseneneza kwesaha noma umsindo wesando iminyaka engamashumi amane. Ukhuluma ngesakhiwo samatshe abaziweyo, ubungcweti bokwakhiwa kwezindlu. Manje lokho kwakukhombisa ukuthi lapho senza noma yini futhi siyenza ngephethini uNkulunkulu asibekele lona. Manje amaningi alawo matshe ayebukeka engaba kabi, kodwa kwakukhona indawo ethempelini yalo lonke eliyinqaba, itshe elingejwayelekile. UNkulunkulu wayenendawo yawo. Izinkonzo zethu okungumfanekiso omuhle lapho noma okwangempela kuwo ukhombisa ukuthi ekungejwayelekeni kwethu indlela yethu yokukhonza. Lokho lapho ithempeli langempela esizofika kulo emva kwemizuzu embalwa selihlanganiswa yoba khona indawo yawo wonke umuntu oziphatha inqaba. Singahle sibukeke sihlekisa kancane komunye umuntu futhi siziphathe ngokuhlekisayo kancane. Kodwa khumbulani indawo lapho yethu uNkulunkulu uxephula ibandla lakhe futhi lonke itshe elincane elalinendawo yalo elenela nse kuyo. Futhi khumbulani lalisikwa kuhle nendawo elalizohlanganiswa kuyo. Kodwa uma selihlanganiswa lalingadingi ngisho nokulolwa, lase livele lilolekile. UNkulunkulu wayelenze kanjalo ukuba lenele ngokuphelele endaweni yalo.
Oh, what a type there we find of the spiritual.
Oh, umfanekiso nje pho lapho esiwutholayo wokomoya ukuthi sikanjani sonke isiphiwo sikaNkulunkulu konke kuziphatha inqaba kwamaKristu azelwe ngokusha ekungejwayelekeni kwawo. Nokho linayo indawo yalo, liyenela emzimbeni, liya endaweni yalo efanele. Kuthi abaningi bethu bebengazama ukuba bathi manje lokho akusikho kukaNkulunkulu. Elilungile, elingcwele, isosha lesiphambano elizahlukanisele. Kuthi sithi manje sama esontweni ngobunye ubusuku futhi sezwa into ethize thizeni, lokho ngeke kwaba ngokukaNkulunkulu.
But if it's in line with the pattern,
kodwa uma kusemgqeni
nephethini,
uma kusemgqeni nombhalo, kungase kube yinqaba, kodwa kuze banayo indawo yakho, niyabo?
It'll fit right in and it won't even need honing.
Uyabonela phakathi ngqo. Ngeke kujike ngisho ukulolongwa noma ukupholiswa kuyoya endaweni yakho ngokuba isazi esikhulu sokwakha izindlu uKristu. Uyabulungisa manje inqaba omunye komunye. Manje siyaqaphela esakhiweni phansi lapha isahluko esilandelayo ukuthi ulesisa kiwo wakukona ite elilodwa empeleni elalinqaba kakhulu ukuziwulaza ngalo ngakho abakhi balenqaba ngakho bavele bayigcumeka ngale egumbini bathi lelodwa empeleni liyinqaba kakhulu ukuba lingasetshenziswa ayikho indawo enjalo.
Was the builders who Maja should have known different.
Jesus
spoke Jesus up. Wakuluma ngako. But come to find out, they had built the building so high until they missed the stone.
Babaka isakhiwo saphakama kangako baze balahlekelwa yitho futhi babengazi ukuthi lelotshe lalikuphi.
They might have searched all the ships.
Bangathi kuba bafunisisa kuyo yonke imikhulu. Bangathi kuba bagijima baya kuzo zonke izinqola zezinkazi. Bangathi kuba bathumela izithunywa enhle eJopha nasezansi bathi, ngabe omunye umthwalo ungenile na? Noma ngabe nilahlekelwe ngelilodwa endleleni na? Kukhona okungalungile nje asilitholi lelotshe lale ndawo.
They could not find it nowhere else.
Would never be any toll in Nomagui, Penny, and Dow, but you about to look at it. That is a machining. Nally, each and his second Ekumbini about the Abalengabai.
Jesus spoke of it and said, have not you read? And we have did everything
we have done everything. Ukuthi lwazinzululuni.
We tried to build upon education, upon scholarship, upon denomination.
But
as the building began to materialize, they realized
Belingaba abantu bazipatha ngokuhlekisayo futhi abezi ngokohlelo lwesayikholoji yethu ukusebenza kwengqondo ngolwezemfundo yethu ukufunda kwethu izivumokholo zethu aleneli lapho futhi balikhahlela balikhipha ngoba lalingaba kakhulu lingejwayelekile kakhulu. Bugani sifuku sethu esihle kwedlula zonke edolobheni. Meya iza endaweni yethu izifunguzo ezikhulu eziphethe zedolobha lakithi isikhulu esiphethe samaphoyisa siza ebandleni lethu.
And then we find out when it comes down to actual the building, all we've got is some
manje ke siyathola uma sekwehlela kwesangempela isakhiwo bonke sinakho ngukhonkolo nedwala. Nesakhiwo asiqhubekanga benqaba indlela itshe uNkulunkulu ayelilungiselele kangaka balenqaba. Manje siyathola ukuthi nakuba esahlukweni esilandelayo ukuthi lapho abakhi sebethola ukuthi babesephutheni nokho babenawo onke amanye amatshe lapho, kodwa isizathu bengakwazanga ukuwahlanganisa ndawonye ngoba kwakukhona imbobo eyayisele, kwakukhona into ethize eyayingalungile.
Now we already have the stones God foreordained. And we've got them.
Manje sesivele sinawo amanje. Amanje uNkulunkulu ayewazi phakade.
Yabo.
Kuli sinawo. Kusukela le Ephesus kuya eLaodikeya. Silindele kuphela lelo hotel elisoko. Abathi abalenqabayo. Silindele ukufika kwakhe ije elivala phezulu.
And when these great stones are confessions.
Futhi lapho lamatshe amakhulu ayizivumo. Manje siyazi ukuthi ukuvuma yite. Manje abantu bakithi abangamakatolika bathi lapho uJesu ekhuluma futhi wathi phezu kwayedwala noma ite yakulakha ibandla lami.
Now the Roman church of Catholicism.
Manje ibandla lamaRoma lobukatolika liyasho ukuthi kwakunguPetru ngoba wayeyite umuntu uqobo uSimoni Petru wahlubuka ezinsukweni ezimbalwa kamuva. Manje siyathola manje ke iProtestani liyasho ukuthi kwakunguKristu itshe, kodwa kungesikho ukuba ngiphikisane, kodwa uma nje lizobhekisisa umbhalo kwakungesuye namunye wabo.
Confession and revelation.
Kwakunguvuma kukaPetru ngesambulo sokuthi uKristu wayengubani, ukuba wabuza umbuzo ukuthi kwakungumbuzo okuyiwona owawungene. Abantu bathi ngingubani, indodana yomuntu na? Abanye bathi uMose, abanye u-Eliyasi, nabanye niyazi amathambo omprofethi othize ovukile noma okuthize, lowo kwakunguye. Kodwa wathi nina nithi ngingubani na? Nanko umbuzo awushoyo.
Peter said, "Thou art the Christ."
Wathi,
"Wena uKristu, uNkulunkulu
ophilayo." Wathi, "Usiwe wena Simoni, ndodana kaJonas, ngoba inyama negazi akuzange ukwambulele lokhu."
You never learned it in a book. You never heard it in a seminary.
Awuzange neze ukufunda encwadini. Awuzange neze ukuzwa ekholeji. Kodwa baba wabasezulwini ukwambulele lokhu futhi phezu kwalayidwala isambulo sokomoya sezi kankulunkulu okungukuthi wayeyizi yakulakha ibandla lami namasanga hayibhese awasoze
alahlula.
Lalo ibandla langempela, hayi elokho nkolo nesitini namatshe kanjalo njalo okungokubhubhayo, kodwa ibandla langempela lakhelwe phezu kwesambulo sezi nentando kankulunkulu futhi kade bebekwe emzimbeni selokhu kwaba sonyakeni webandla lase-Efesu uhambe njalo kuze kube seLaodikeya manje.
But what in the day that when Solomon had completed the temple,
kodwa yini ngosuku lapho uSolomoni eseliqedile ithempeli netshe eliyisisekelo segumbi, kwathi nje masinya abakhi bangemukela elinqatshiwe khona-ke isakhiwo saqala ukukhuphuka. Mangisho lokhu ngakho konke kuthoba nangazo zonke izinhlonipho kuwo wonke umuntu, kuwo wonke amabandla nayo yonke imibono yomuntu.
When our builders,
lapho abakhi bethu namhlanje bemukela onqatshiweyo esikhundleni sokubafuqela le futhi bababize ngokuthi isidedane sabaphindi kabangcwele abayinqaba owenza umvumo, lokho okungako masinya isakhiwo siyoqeda.
But did you notice after the building was completed,
Emva kokuba isakhiwo sesekiwe, sasise lokhu sisakhiwo esingenamuntu. Kwakungekho lutho kuso, kuphela ifenisha.
Ngakho uSolomoni wayenze
konke ayengakwenza. Manje usuku olukhulu lokunikelwa luyafika. Lapho ababezonikela khona lesi sakhiwo ukuba abakhonzi bakhonze into ethize. Manje ngaphandle kwento ethize lapho ukuba ikhonzwe isakhiwo sasiyoba yize. Kodwa isakhiwo manje sase silungele ukunikelwa. Futhi lapho abalevi nabapriesti nezinkulungwane zamacilongo. Ephumise idobhaka nevu emva kwevu zifa ngeleyomhlatshelo ngesono namalevi ngokwendawo eyiyona yona athatha indawo yawo aya ekhonini ase ethatha izigqobo zawo azifaka emasongweni empongolweni lapho izibhebhe zamatshe zasingaphakathi. Izibhebhe ezimbili zamatshe itshe elifanayo laba ababili bamunye umyalo ofanayo isivumelwano esifanayo. Lapho lezi ziphephe ezigcini zetshe zinamakherubi namaphiko awo egcumeke ngapha nangapha elinye kwelinye. Lapho lamalefi ukuphela yilelo qembu elalihlukaniselwe elikwazi ukuthola umphongolo. Awukho muntu owayengawuthinta ngaphandle kwawo uma ekwenza wayefa. Futhi athatha lezi zigqobo azi ukuthi ayehlukaniselwe inkonzo ephathelene nalento futhi ayefaka lezi zigqobo emasongweni njengoba kwakukade kuyaliwe uMose wayekade eyaliwe nguNkulunkulu ukwakha isakhiwo somphongolo. Futhi awukubula emathendeni awo aqala kumasha lecilongo likhala kudlala ihapu. Intuthu yenyuka isiwa ezilwaneni ezifile esasihlatshwa phambi kukaJehova. Eza ehla edlule esakhiweni sokunikelwa aze awuletha endaweni yawo yokuphumula lapho owenela khona phansi ezisekeleni zendawo enkulu kakhulu eyayibekelwe wona.
Finally come to its resting place.
Futhi lapho wanela phansi futhi ekugcineni ufike endaweni yawo yokuphumula umphongolo. Ibhayibheli lasho ukuthi inkosi yehlela phansi phezu kwendawo yajagcwalisa ithempeli lonke. Itiya yomlilo yangena lapho ekazimula kaNkulunkulu enkulu kangaka kwaze kwathi izikhonzi abefundisi abangabe besakhonzisa ngenxa yekazimulo kaNkulunkulu. Uma le nkathi lapho wathwala khona indawo yokuphumula yawo yokugcina inkazimulo yeshekhina eyalandela lawo itshe lokubhala phezulu hayi igumbi. Itshe lokubhala phezulu itshe enkulu. Kwaka manje amatshe lalingasebenzi kwaze kwaba ngaleyo nkathi. Kodwa leli tshe likhulu langena itshe liyintombi eselithatha indawo yalo ngokwendawo eyiyona yona ibe yindawo yalo yokuphumula kwaleso sizukulwane. Inkazimulo kaNkulunkulu yagcwalisa indlu lapho ababehlezi khona futhi wawukhona inkazimulo yeshekhina phezu kwaso sonke isakhiwo. Inkazimulo yayinkulu kakhulu kwaze kwathi ngisho abapristi ababe besakwazi ngisho ukukhonza ngenxa yenkazimulo. Manje siyafunda manje futhi sithatha ekunikelweni kwethempeli asiye manje ezenzweni sathiwothi esikhombisa futhi nevesi lamashumi amane nane bese siyaqala esicaphunweni. UStephane entshumayelweni yakhe edumile lapho eshumayela wathi uSolomoni wamakhela ithempeli ngoba kwakwethenjiswe ngoDavide ukuthi wayezokwenza uNkulunkulu wethembisa uDavide ukuthi wayezokwakha ithempeli. NoNkulunkulu umfanekiso owuzosuswa ngokwangempela njengemihlatshelo yamawundu nje ekunikelweni kwakungumfanekiso wewundu langempela lize lomhlatshelo konke okwemvelo ufanekisa okomoya.
This has taken place.
Kulishona ukuthi ngenkathi lokhu kwenzeka uStephen ukhuluma ngakho wathi obaba bafumana umusa phambi kaNkulunkulu uSolomoni wamakhela ithempeli kepha kodwa aphezu bonke abahlale basethempelini adonga dada njengoba umprofethi wathi
endlunihlelosomsomsomnomhlaba
usenyabela sezinyawo zami futhi iphi indlu ebeniya kungakhela yona na indlu liyisitelo sami sobukhosi umhlaba usenabela sezinyawo zami futhi beninga ngakhela kanjani indlu kuba ngihlale kuyo na.
Then how beautiful Hebrews 10:5, but a body has thou prepared me.
Manje ke mahle kanjani amaHebheru eshumi elesihlanu kodwa ungilungisele umzimba ukhombisa ukuthi uNkulunkulu wayothela emzimbeni ngilungisele.
And when this body,
kwakuthi uma lo mzimba sewenziwe umhlatshelo iwundlu elifanele elalinikelwe laba ngumhlatshelo, kwakuza-ke uNkulunkulu weza emzimbeni wakhe uqobo owungumlobokazi wakhe. Futhi kwakukade kukhona amathempeli ayikhulu namashumi amabili uNkulunkulu ayekade ewadalile ayeselungele ukunikelwa ukungakholwa sekushaywe kwakhishwa kuwo futhi abudale qabelelo eliphezulu futhi alinda izithuba eziyishumi kwenzelwa imfundo yokunikelwa
kase
kuthi lapho esenikelwe ngokugcwele uNkulunkulu wase futhi enkazimulweni yeshekhina wasegcwalisa yonke into ababehlezi kuyo. Wenzani uNkulunkulu na njengomphongolo uthi wacathatha ayisekeleni zawo ezifanele ngomthayezi wangalelo suku uNkulunkulu wathi cathatha wabuyela emgudwini wakhe afanele ahatelweni noma esakhiweni esenziwe ngezandla kodwa kezweni abantu wathi cathatha endaweni yakhe okosuku lokugcina okwatsho umprofeti Joweli uyakuthi ngezinsuku zokugcina ngiyakuthulula ishekhina yami phezu kwayo yonke inyama amadodana namadodakazi enu ayakuprofetha izinsizwa zenu ziyophupha amaphupho abadala bayokubona imibono.
God came to his resting place where he finds rest.
UNkulunkulu weza endaweni yakhe yokuphumula lapho athola khona ukuphumula aye esakhiweni kodwa enhliziyweni yabantu bakhe uthola ukuphumula.
What a shame!
Amathoni anjepho itazo elinjepho ukuchithwa okunjepho kwempumelelo kanimrodi eyenziwe ngumuntu eyalethwa khona ngaleyo nkathi lapho unimrodi ezama ukwakha isakhiwo senhlangano eyayizofinyelela phezulu emazulwini uNkulunkulu wasichitha saba ngamahloni esikhundleni sokusiza abantu wahlanganisa ulwimi lwabantu omunye akabe sakwazi ukukhuluma lomunye kwabhidisa ubuzalwane. Kodwa lapho uNkulunkulu efika ethempelini lapho uqobo ibandla abantu ngenkathi efika kubo waligcwalisa amathempeli ayenikelwa njengoba enza nje ethempelini kaSolomoni waligcwalisa hayi ngezivumo khono hayi ngamahlelo kodwa ngayo uqobo wagcwalisa ithempeli ngenkazimulo yakhe yeshekhina. Wenza kanjalo ngosuku lwePentecoste wawagcwalisa lawo mathempeli ayikhulu namashumi amabili elaliphezulu lapho ngayo uqobo ngomoya ongcwele uqobo inkazimulo yeshekhina yagqabukela phezu kwabo. Kwaze kuthi-ke lokho unimrodi ehluleka ukukwenza wakha ithempeli lapho wonke umuntu wakhuluma okuhambele nalokho ayengakuqonda uNkulunkulu wehla futhi ngolwimi lulodwa lwaseGalile wenza wonke umuntu esimane aye kuso futhi bayazi ukuthi nangu uNkulunkulu ethempelini lakhe uNkulunkulu ethempelini lakhe elinekelweyo hhayi empumelelweni eyenziwe ngumuntu hayi kulokho okwenziwe ngumuntu kodwa lokho uNkulunkulu azenzela yena uqobo. Oh, kubuthutha kubantu abakutholi bazalelwa ukuba bangakutholi ngakho ngeke bakuthole iBhayibheli lisho njalo kulungile. UNkulunkulu njalo ugcwalisa ithempeli lakhe ngosuku lokunikelwa ugcwalisa ithempeli lakhe uligcwalisa ngaye uqobo into efanayo namhlanje uNkulunkulu uyogcwalisa lonke ithempeli eliyozinikela ngokuyikho dukuye.
Any persons that will
noma yibaphi abantu abavumayo ithempeli akusiso lesi sakhiwo esincane lapha ithempeli akusilo lelo elisedolobheni iSalt Lake ithempeli akusilo lelo eliseRoma ithempeli yini lithempeli uNkulunkulu afuna ukuhlala kulo futhi azizwakalise yena uqobo ngalo ukuthi zonke izizwe yimifanekiso ephilayo kaNkulunkulu uNkulunkulu afuna ukusebenza ngayo futhi noma ngasiphi isikhathi noma yimuphi wesiza noma yimuphi wesifazane oyokhohlwa yiwo onke amanga abawazile ezweni bese bebuyela emgqeni wombhalo futhi bahlale besemgqeni njengoba nje uSolomon enza kulokho okwenziwa nguMose uMose enza kulokho okwenziwa nguNkulunkulu uNkulunkulu wayehlonipha njalo kodwa uma sizobuyela ekunikelweni okungokokuqala futhi sizovula izinhliziyo zethu bese sizithulula thina uqobo uNkulunkulu ekunikelweni lapho sinika yena sizogcwalisa ithempeli lethu ngenkazimulo yakhe yeshekhina.
Kona-ke uNkulunkulu ophilayo uyobe ehamba ebandleni eliphilayo phakathi kwabantu abaphilayo futhi uyosabalalisa inkazimulo yakhe. Manje-ke kanye-kanye ngolunye usuku omunye ngapha nomunye ngapha nomunye engxenyeni eyodwa yezwe yoxoxana ukuba lenze umlobokazi uyokhithelwa emoyeni ukumhlangabeza.
Manje leli sonto elithandekayo lesi sakhiwo abantu ngezimpawu zabo zokuphila kwabo nothando lwabo kuKristu abakhonzi unikele namhlanje le ndawo yokukhonzela ukuze abantu beze futhi bakhona. Manje umkhuleko wami oqotho ukuthi wonke umkhonzi umkhonzi uzonikela ngethempeli lakhe uqobo ukuba khonze ethempelini elinikelelwe ukukhonza yilokho ukunikelwa kwangempela.
So as our time is gone, but God has no time.
Ngakho njengoba isikhathi sethu sesihambile kodwa uNkulunkulu akanasikhathi.
How late is it?
Sesihambe kangakanani isikhathi na? Ngibuka abantu abadala kungahle kuba isikhathi sesihambe kakhulu kunoma nicabanga. Ngibuka abantu abasha amantombazane asemancane. Bugani labantwanyana owatholwayo benqunyiwe olusuku leyo mantombazane amancane aphoqwa bangaki kubo abafa minyaka yonke na izinkulungwane behlaselwa yinhliziyo umdlavuza uvendle noma yini engababulala izingozi emgwaqeni asazi ukuthi umusha angakanani noma umthela angakanani ukuthi isikhathi sizofika nini na ukuthi ikhadi lakho lizobizwa nini eshalofini na akekho okwaziyo lokho kodwa nguNkulunkulu kunjalo.
So while you are here today in the dedication,
ngakho niselapha namhlanje ekunikelweni kwalempahla lapha ukuthi abakhonzi beza ukuzokhonza uNkulunkulu ophilayo asizinikeli ngani thina ekukhonzweni kwaNkulunkulu ophilayo ukuthi simvumele sigcwalise ngaye uqobo na zobekeshe sibone inkazimulo yeshekhina ibuyela futhi endlini kaNkulunkulu ophilayo okuba umzimba womuntu ibandla kaNkulunkulu ophilayo sisonke embuzelelweni enkulu ezoshanela leli izwe lonke kuwo la madolobha azungezele nabo bonke kuphandle lapha kuyoba khona umsindo onjalo ngani abakwazanga ukukuyekisa ayikho indlela yokukwenza. Cabanga ukuthi wawungamyekisa uStephans na ngani wayenjengelendlu isha emoyeni ovunguzayo ophakeme ngani wawungeke umyekise ngisho iSanhedrin ayikwazanga ukumyekisa futhi niyazi ngisho ukufa uqobo lwakho akumyekisanga waphila njalo futhi uyaphila namhlanje futhi uyophila njalo ngoba wayenokuphila okuphakathi nendlu inikelelwe enkonzweni kaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi into yokuba leli bandla liyenze kulokhu kusa mayelana nakho konke okwenziwe njengoba sinikela uNkulunkulu isakhiwo kwenzelwa inkonzo masizinikele nathi uqobo futhi asime umzuzu nje manje.
Each in your own way, in the respective way.
Ngamunye ngendlela okungeyakho, ngendlela yalowo nalowo othanda ukukhuleka ngayo. Ngiphinda kuzinikela mina uqobo namhlanje epulpiti enkonzweni kaNkulunkulu. Ngifuna ngamunye wenu ukuba nenze lokho. Njengoba sinikela isakhiwo kuNkulunkulu, masizinikele thina uqobo.
Our Heavenly Father, We are most humbly and sincerely assembled here this morning in great appreciations of the love that you have shown
Baba wethu asizukulukushela ngokukhulu kuzithoba nangu kuqotho lapha kuloku kusa.
Ebongeni
okukhulu kothando olukhombise kuleli bandla. Ukubanika lesi sakhiwo sokukhonzela. Nangokunika leli bandla lomelusi umfundisi wethu.
And our heavenly Father, as a place being dedicated for worship.
Namanje baba wasezulwini njengoba indawo inikelelwa ukukhonzela
mina
njengabakhonzi sibeke eceleni yonke into konke kungakholwa yonke imicabango engenamusa yonke into enginjengawe nanoma yini ezosebenza ukuphambene nezwi lakho noma yini noma isiphi isivumo kholo Noma imuphi umcabango wehlelo kumbe noma imuphi umcabango umakhelwane kumbe noma ngubani omunye ndawo zombili lapha nalapha ya kumbe noma kungaba kuphi okuzofika kithi njengomcabango walomuntu nakuba esehambile nakuba kungesingcwele isitha esingcwelisiwe noma yini noma imuphi umuntu Noma ingelosi, noma isidalwa, noma isambulo, kumbe noma ungaba yini ephambene necebo lakho. Lalezi zinsuku okukhulunywa ngazo ezilapho. Hayi lokho okwashiwo ngomunye umuntu, kodwa lokho owakushoyo ukuba kulotshiwe. Wonke amazwi omuntu awabe ngamanga awami abe yiqiniso. Uma kukhona noma yini kithi ebingasisibhela ekukholweni izwi eliqinisile nasekwazini isambulo sikaKristu njengoba atho kuPetro phezu kwayidwala ngiyakulakha ibandla lami.
If there's anything contrary to that, take it away from us, Lord. We lay it aside ourselves.
Uma kukhona noma yini ephambene nalokhu, isuse kithi ukubeka eceleni thina uqobo, siyakukhipha. Futhi sekuvela endaweni yakho lelotshe eliyisisekelo esifundini lo moya ongcwele oyisisekelo sebandla likankulunkulu langempela semukela lokho baba busise leli sonto elincane khulisa izakhiwo futhi kwangathi abakhonzi bangabuthana lapha izikhathi ngezikhathi zonke izinkonzo kwangathi kungaba khona uthando lukankulunkulu olundlalo phakathi kwabo baze bangabe besakwazi nje ukuhlala ngokwehlukana omunye komunye izinhliziyo zabo zilangazele ukuhlangana ndawonye endlini kankulunkulu siphe khona nkosi futhi bangathi bangaba nobusawoti kakhulu njengoba wena ushilo umsawoti womhlaba bangathi izimpilo zabo zingaceba kakhulu futhi ziphile kahle emoyeni ongcwele kuze kuthi wonke umphakathi ongapha nangapha uzolangazelela ukuba njengabo siphe khona nkosi benze babe izibonelo
sekhona
ba manje thatha ngamunye wethu njengoba sinikela isonto isakhiwo kuwe sinikela thina uqobo kuwe ekunikelweni okunesizotha futhi kwangathi umoya ongcwele kuwo wonke amandla akhe kuNkulunkulu enkazimulweni yakhe yeshekhina eze ekhindikela phansi edabula emaphakathini angene ezinhlizweni zethu Kosi athole indawo yakhe yokuhlala ngokwalezi zinsuku
zokuphila.
Wena usibizele enkonzweni njengezithunywa mhlawumbe hayi ezepulpiti kodwa egalaji likapetroli ebhavini lokuwashela kumbe noma kungaba kuphi ukufakaza kumhlengi ufana wephepha kumbe noma kungaba ngubani senze sibe izifakazo namatshe aphilayo. Agcwaliswe ngekazimulo yeshekhina moya ongcwele uqobo lwakhe gcwalisa izinhliziyo zethu nezimpilo baba futhi uma izinkonzo seziphelile lapha emhlabeni kwangathi ngokungehlukani ngagawulwa ezindleleni okungezethu uNkulunkulu asenze zona sibuthane ndawonye kulelo bandla elikhulu elibizwa ngumlobokazi yathwithwa kule tabernakele lasemhlabeni lokuhlala lapha futhi liyoguqulwa ngesikhathanyana ngokuphazima kweso futhi liyothwithwa kanye kanye naye kumhlangabeza emoyeni esidweni sakusiphe somshado wewundu
for we give ourselves in this church holy and consecrated as we can.
Ukuba sizinikela thina uqobo nelibanda sibe ngcwele sizehlukanisele ngakho konke esingakwenza. Baba enkonzweni yakho egameni lika Jesu Christu. Amen. Ningahlala phansi.
How many of you say back?
Bangakini abathi ngomusa kaNkulunkulu nangosizo lukaNkulunkulu. Ngikela inhliziyo yami woza Nkosi Jesu.
Bese
nje ungigcwalisa ngokulunga kwakho. Njengenze ngibe yilokho ofuna ngibe yikho. Uma ngiphambene nasemvumeni yokungena ezweni ongibeke kulo, ihamba engilelungelo lokunikeza le ndlela noma leya ndlela, ungangidedeli ngibe yinhle elisukwe kabi, kodwa mangizinikele esaheni elingenza ngibe yilokho engiyikho. Ufuna ngibe njani na? Leyo ndlela esikufuna ngayo akusiyo na? Asiphakamise izandla zethu nje manje futhi siculo lelihubo elidala elihle kakhulu lebandla njengoba ngiphendulela inkonzo kumelusi wenu.
I love him. Salvation on Calvary's tree.
Manje asilihamishe. Manje khawulana nalowo ongakuwe uthi uNkulunkulu akubusise mfowethu litshe ebandleni noNkulunkulu akubusise mfowethu matshe ebandleni uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mfowethu.
First love me and purchase my salvation on Calvary's tree.
Manje sibhala amehlo ethu sikuthamisa ikhanda lethu bese siphakamisa lezandla zombili kuye.
I